Cause Kefa is on the beat, we get to roll the drinks.
If in a pena, if in a pena, yes, fine if you have a puba. If you have a puba, yes, fine if you have a puba. If you have a puba, yes, fine if you have a puba. Nagero wabed ngala kutakwa iwa kulandia pokuishi mafyo nsefo mfwada nishi takwa uwe kufoya kwa gelo atiko mafyo imwa za yelo etichine bakambe shivelesh tojivwa etichine shivelesh atinaba popoka
ushani kapo enu
yedroshi ya pasa la uda
ushani swagi ove
vayana kakai kadaka munguru hai
atase ushani gai ove
nashivwa ine vya ukuba
video la
Koro ikere pad Li ure li kere pad Ati indo shi ikere pad
Walishi mashanya ati nshumfa nshina yodi ule
Nishifuwa ine vya ukuba
Video landa parine
Vya ukuba Nishifuwa ine vya ukuba
Video wasa parine
Vya ukuba Nishifuwa ine vya ukuba
Video landa parine
Vya ukuba Nishifuwa ine vya ukuba Vya ukuba Tio
is on the date, we get to roll the drinks.
DJ Green, I see you. DJ Whisper Ndoda. Let's go.
Na foku na bako mgeozi wa imbile padi. Ati nani? Oh, at siren.
Avena siren bakure kafi.
Kefa is on the date. We here to roll the drinks.
Exclusive to Zed Louder.com.